Unit 3. In the hotel.
Hotelini.
Dialogue 1. A new guest arrives at the hotel reception desk.
Habari za hapa.
Safi sana, bwana. Habari za safari?
Salama tu. Jina langu, Matthew Dunstan. Chumba changu kiko wapi?
Chumba chako?
Ndio, chumba changu. Nilipiga simu jana, kuwekesha chumba.
Sina habari hapa. Samahani. Subiri, bwana. Unataka chumba cha mtu mmoja? Leo?
Ndio. Naomba chumba chenye choo na bafu.
Kipo kimoja kwenye ghorofa ya tatu.
Sipendi ghorofa ya juu. Mimi napenda ghorofa ya kwanza.
Kipo kimoja kwenye ghorofa ya kwanza. Lakini kidogo.
Si kitu. Chumba kidogo kitafaa. Nitaondoka kesho.
Sawa.
How does the new guest say to the receptionist, "It doesn't matter, a small room will do"?
Si kitu. Chumba kidogo kitafaa.